The sword. Epsom Miro. Body boy. Got to wave boy. Kill us a bad. Bato pulo.
Wait for me. Wait for me. Kugambe wano wadi.
Everyone.
Wano wadi.
It is a.
Kugambe wano wadi. Wait for me. Wait for me. Kugambe wano wadi.
Everyone.
Wano wadi.
It is a.
Kugambe wano wadi.
Yo. Big brown jagana mwara wa motuza. Biona yari na siri na chembuza. Baby girl uchumanye kukwa janga feza. You the mother, you know I'm the father. Kali, vitabo rappers ume chapter. Kato ndiketo wakana zeni murasta. Wata, nyweza tonta. I'm the bone saba, tusale wa chest. In the city na stress, raku manze ni mulasi. Akatimisi ni uchiku mipulasi. Iwanja ulumana sula muspesi. Bafani bange na mwe tufune kudansi. Tageti ni natu, tusiku wako miss. Tuseka subuhi boy, nega se murasi. Check it up, kati wima ntandi se rapu. Katani ni kutepa tamanye mboku besi rapu. Figati wala buze mkusaba keep it up. Nebo onga anasa, you won't give up. Jakureta wanubu sibu nko mitinga rapu. Tute wane kusesho ni kusomele polepo. Baby, so choose the doors. Kuba data chapter, no window la levaze. Buri langonze, kuba igwa ichoze. Jagara sumule chapter, toilet abu jaze. Okay, kawa kawa usuze we start. I'm the judge, we know who got the beat. There is no commit, paka to this on the set. To kuba nebo gerele minati.
Wait for me, wait for me. Kugambe wano wadi.
Everyone.
Wano wadi.
It is a.
Kugambe wano wadi.
Yeah.
Wait for me, wait for me. Kugambe wano wadi. Wano wadi
iza.
Kugambe wano wadi.
Yankwata konga sipagolo. Liwa manye dinya wagolo. Muteke muponchi nga kangalo. Nyumi rongeli jenyenye za kabina. Lelo gya lelo tompona. Yanyu mide mkabandana. Gya mutware anzalile kovana. Chemugamba chakola elatagana. Body boy, fashion is sita. Seko leti hila, yo dokita. Kukwate kunku wane kunku fileko. Kufila kuku figaji waja mufako. Akukwata kumpo misafuna kunako. Yeah, ana bebe unacha. Ninya lady type mufile. Ha sexy is a girl. Wololo muwele mokila. I give her my bad. Exe mira ina nusal. Tonzala wa disafroy. Tula kutaka nesama nikatonda. Tugende ko out. Tugene muwakanda. Wala imfulile chigunda. Na kensoze zigwa mubududa.
Wait for me, wait for me. Kugambe wano wadi.
Everyone.
Wano wadi.
It is a.
Kugambe wano wadi.
Yeah.
Wait for me, wait for me. Kugambe wano wadi.
Everyone.
Wano wadi.
It is a.
Kugambe wano wadi.
Yo. Sichifa kwa rukwa mgeto fitu vayo. Sila racho ngamba charoze sida yo. Aka imba kana ikomenti. Kakute yo kwa sowele okundeme sa SVDJ yo. Stepa roku wachi njaga lava feyo. Sile moda nsole miko kolodo. Sinyo kolodo nemu rapa mbogodo. Extra teba kuwa ina stodo. Katsu babe why know what to do. Yo, eshi tuchimase. We, baraba tucheze. Yeah, kurange rapu muse. Lava yo, that's what it was say. Body boy, ex mira, katsu boy boy, kill us a bat. Yeah, do not doubt.
Wait for me, wait for me. Kugambe wano wadi.
Everyone,
wano wadi.
It is a.
Kugambe wano wadi.
Yeah.
Wait for me, wait for me. Kugambe wano wadi.
Everyone,
wano wadi.
It is a.
Kugambe wano wadi. Wait for me, wait for me. Kugambe wano wadi. Wano wadi, kugambe wano wadi.
It is a.
Wait for me, wait for me. Kugambe wano wadi. Wano wadi, kugambe wano wadi.
It is a.